Onani chitunzi tunzi cha kumi. Samueli adzodza Sauli ndi mafuta. 1 Samuel chapter 8 verse 1 ufika pa 9. 1 Samuel chapter 9 verse 15 ufika pa 1 Samuel chapter 10 verse 1. Mulungu analidi mfumu ya Israeli ndipo Samueli anatsogolera anthu mmalo mwa iye. Koma anthu anafuna munthu akhale mfumu yao chifukwa mitundu ina inali ndi mafumu ayowokha. Samueli sana kondwere atamva ichi. Koma Mulungu anati kwa iwe, sana kana iwe ngati mfumu, koma akana ine, mvetsera kwa anthu nuwapatse mfumu. Panali mnyamata dzina lache Sauli, anali wa mtali ndi wokongola. Siku lina Sauli anapita kukaendera Samueli. Pomwe Samueli anamuona iye ali kubwera, Mulungu anati kwa Samueli, uyu ndiye munthu amene azaweruza anthu anga. Tero Samueli anatenga nsupa ya mafuta. Anatira mafuta pa mutu wa Sauli. Ichi chinali chizindikiro kuti anasankhidwa kukhala mfumu. Mwazaka makumi anayi Sauli anaweruza Israeli. Abwenzi, Mulungu anali chabe mtsogoleri yekha Israeli anali kufunika pa nthawi ija. Koma iwo analirirabe kuti munthu awatsogolere. Abwenzi, musakane Mulungu kuti akutsogolereni mu moyo wanu.